vimbe kiukweli kweli. Vijuso vyao visiona haya, wivu wasonge wenye kejeli, waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera yapata upepo, nilichotaka kisha timia. Tunasubiri kuiona pepo, kwa vile jaka tutunukia. Ex nenda salama, wasalimie habi mada wabovu wenye blichi. Mwenza kona mpanyama, haichomia na ileta kama ikiwa bichi. Masa kisheka mpole mpole.
Sifanya sira pole pole. Pole pole. Dunia nataka stara pole pole.
Nikikupigia na kucheki tu, sija misi mikasibu. Miji na mengi nauliza kako salama tu. Umenikosa na juu ndo maana bado kubita. Unampamba tule naye la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona? Swajabu kushindwana vijembe moja kwa moja kan mekuibia figo mama. Kichovunguni so nishagoma kuinama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Silete noma, punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita. Yeah. Kwa chana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler. Batwa laki mbio zako tazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana tuachane ka watu wazima. Soma noma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awo mwisho kupendana, undo mfano kutemana. So mili masini watu pengine tutakutana.
Sira pole pole. Pole pole. Dunia nataka stara pole pole. Pole pole.
Aki Thomas aki cheka pole pole. Pole pole. Aki Luna aki cheka pole pole. Pole pole.
I say no no staki tena. In case you don't know, he strikes like Maradona. Like Maradona.
Wasalimie habi mada wabobu wenye bichi. Mweza kuna mpanyama, haichomia na ileta kama ikiwa bichi.
Akito masa kishika mpole mpole. Mpole mpole. Akinuna kicheka mpole mpole. Mpole mpole. Akito masa kishika mpole mpole. Mpole mpole. Akinuna kicheka mpole mpole.
Over the game.